Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe dibe jamnyalle modo hedi ngone talataare no ga e jena lewru julie hitane 2025 amdon wiide watto nangire juude sanne sappo yanda jabburi ma silimaaji chapande ne e jena Ousmane Nyaali bulo kabaruji do seydu ndawto ko ngi jande to kabaru kabdo hore ana wondi e wadde joni rewbe waroobe worbe mubben na dun wadi laabi kewdi le watto cagitido le leydi meden di dun sabbi bin di masibaaji rewbe jaabule e seeda Fusugol baale politika sari yaɗiiɗo bo kannoɗo waɗede talataare hannden le tribunal commune jaagoɓo naɓtama yesso chambre de jugement le ndusuudu sariya wotoru ñaw ɓooƴa yo ñaw kanɗo haybeede hettere sukaaɓe limal ɗum ko jatti ko dogotoren koltiwiide ñaw ɓuɓalla ana tawee caggal o ñaw heɗde sukaaɓe yoɗi woni sembe kabaruji kiikiɗa ko bisimilla moɗo ne heɗaade studio tamani da yonki gorum waɗi laabi kewɗi le leydi meɗen ndi le wakkatiji cakkitiɗi ɗi ko ɓooya ɗum debbo goto wari joom suudu muɗum caggal ko fiiri ɗum fii hoore muɗum e undugal ɗum waɗi colon jeba le région Bouguine asawere ƴaɓɓeene nde to ñorotuɗo hono muɗum waɗi ɗon masiba hono makko waɗi debbo goto heli hoore gorum e undugal kañum e jambere saabi on ɓami debbo ɗiɗi bo wiseedi ɓe gendarme ana gonde wadde horongo dow kabaru o war hoore ko saabi ɗi masibaji ana kewi wadde le dewle leydi wakkatiji ko saabe rewɓe ana gaɗa ɗi war hooreji heɗɗum woni hakkille baale rewɓe fa ɓeydureene fam anni jantode fatumbata kojoɗo faccitago Mamadou Sama Seku e Ali Cissé
ko ɓuri noon takede nden yo torraji gaɗeteɗi fewde e rewɓe hakkude ɓamodirɓe kadi ɗo wattuji ɗi ko tayka yo torraji gaɗeteɗi fewde e worɓe leydi ndi pelle kumniɗe hakkeji rewɓe holti wiide torraji kala ko ɗi tawa na jedda sariya keɗɗeno bangal muɗum madame Dikko Aminata Dikko horejo fedde lollinde solidaris 223
debbo ittowo yonki gora muɗum saabi bilisa yo bonanda mawɗo e neɗɗaku mi ɓattoto joomu en nadu jañol to ɗum waɗi fa mi anda hoɗum saabi ɗum mi gaɗa ko woni bawɗe amin ndu yalla horongoji gatteɗi fa ande hoɗum saabi waɗele teddago gueɗe ɗe fo
hono fof debbo jeeɗo leydi Mali andiraɗo sawrare e gilli eko nande muɗum heɓata yakawere warde jongalle muɗum kanko psychologue docteur Draman Halaji Touré mimi haala sababuji yogaji ɗiɗo torraji fewde e worɓe
debbo yo neɗɗo muñowo sanne ga wonto ana yetto seeɗam wawam worɓe yogaɓe ɓamugol mumen doruguji ana waɗa so yalta e hakkille ɗo e nandore muɗum ana waɗa so debbo ibilisa wawa ɗum o yettina gora makko torda kaltidal du wala hakkunde yimɓe le ñalawma hannde o ɓamgol rewɓel hewɓe ana wawi sabi binde ɗum
ɓeeɗo cifiɓe fof yila mabɓe yo teedagol yowe dow kabaru hakkillaji e kaltidal hakkunde ɓamodirɓe immadaraji fammingol kertanaɗi kala keɓɓe torraji
sakiraɓe ɗi an noon kabaruji foɗo mbawi heɓude doɓe ɓe andeɗe do amen Facebook kaña compte X keñan caggal ko kiite fusugol baale politique dirtinale tribunal commune goɓɓo talatare hannden hono muɗum waɗi le commune jaggoɓe cour o ɓami dabere naɓɓude kabaru muɗum yesso chambre de jugement le ndusuudu sariya wotoru keƴaɗo laamu o e avocat en baale politique kiɗɗe ɗe fuu ana gonno toon e wi maɓɓe kabaru muɗum no yarata ni ana wawi yettinede cour supréme keɗe ko Mamadou Camara goto e avocat en parti politique ngaji kiɗɗi wi Moussa Malle Sissoko dow faccitago Mamadou Sama Seku
yeddata sariya ndeɗo darande hewti bindi ɗi tilke golleede kowar muɗum tottete ko wiyete chambre jugement saabi kayri jeeyi hinnaade ɗum wattu o annda ko tafo saabu hoorejo nduɗo suudu jeeya tottude sarti kiiti garowo kambat ɗum o wihi bantina ɗum fa wattu goɗɗo ndenno e andan ɗum e ligo warta ko minen kayi mi jiiɗa fe hinnaade gasen bindi komin jiiɗi ɗum laato tottodiral hakkillaji yesso jaama leydi Mali ndi no heddi fa hannde laata nokku ɗo hakkeji heɓete fayso yeddugoji sariya yogaji taykama hewti juge civil o holti wawana kabaru muɗum minen dardamo tottude ɗum cour supréme kayre kay neɗa wawi neddude ɗum to cour constitutionnel saabi hakkille amen laamu o wawa fewi fusude baale politique ɗe yammiri nugal sariya leydi
ndi
ley mali kalisiji kiɗɗi ñande fuu ɓuri hewde joni o kabaru ana haɓɓi hoore ana metti du himɓe yogaɓe ley sooda sotta himɓe yogaɓe jaɓata nangude ɗi kalisiji kiɗɗi saabi hulde pati woɓɓe callon nangude ɗe juuɗe muɓɓe na jantore ha wakkuli dambe beledo faccitago Mamadou Sama Seku e Sita Sidibe.
ido biengaji banki di buri hewde yukiddi cikiddi leelumoji di e nokkuji kewdi hono transport ko nande mun en ko buri hewde tidallaaji matete sabi ido kalisiji kiddi di
am yoro men si sanko
watti mo wonde mudun joni dun tidalla jaati hakkune jamaren fe joni mi wontum buudi dereji di longi men nyamude nadda mo duñu min di jabataade ngami anda fu nokkuto o kalsi de weccete mingi min jaba kalsi fu so mi yehi wi mi weccanno weccobe kalsi on du an heba hunde seeda hen mingi min jaba di kalsi jungo yimbe fu ngawi won yogal so hokki dum be jabata dum wadan min gollan dan yo neldi gon kalsi watti fu so hokki yogabe kalsi yogan jabata dum
tina amine
kanko dunke kebe modou maw magolu hulti wide oro alhali o mo ena fe yiri were leedi ndi
ya un phenomene
dum wonata hanen ko wadi kitala mawdo do kabaruji cogguji e yiri wono kebe meden be leedi ndi dum woni salagon jabde kalsi jungo yimbe den sabe dini daadi ma dini seegi dum mode ko noddirta article 29 sabe bindo joddin gon bisaw holliti wi jagotodo ma neddo tabado fu hana salade jabde kalsi kalsi cewdo ma kalsi derol dun be fe goto sun wala ni yi holita o kalsi jaati wawa nyamede kasin hono fobbi dou tan
endommagé
yalla hinade ta do tidalla won dabare mo besew bamako fi gise e kerta do weltingol bieji kiddi uditam yalla jamare de la luntira bieji kiddi di fesi
Afro Basket Abidjan 2025 Mali hebi darnde arandere le groupe mudun tiagal ko tapi kanya leedi Cameroon baddi chapande jeddi e joyi ben chapande nay e jenay rewbe Mali be nge quart de finale neno anando mi ton joni kawo hakkunde Mozambique e leedi Lagine papide kande wadde alalbare jango on ardibe egle en Mali be kanyen kay cultivé wala fumo chuboto hakkunde e Guinée e Lagine e Mozambique be biibe lane di quart de finale ngaji dino hanirden pide quart de finale anakani wadde ede alkamisar chapantati go lewru julie ndu kalo sanne do bembe andede no ditado tayru ba jingono sanne lam hakundeje o e progrès du pôle national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité wulliti do nangi dun uddi dun kasu dun wadi kanyen no ga jetti lewru julie ndu do bamako do tayru ba kanyen holtam yedo hali halaji bondi do ni jennoje do bembe andede kite makko na hani wadede no ga e jene lewru septembre waro ndu do bamako do
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lay horngo hôpital gabriel touré wadi le duubi nay suka be debbe e jenon woni be nyawboje nangi sabe nyaw bubal le suka be ujinaaji nayon e temene temere jenon e chapane jego e chapane jego e joyon non jati le suudu do nangabe le suudu do torondu no be collectivi de fay etawede jati mudun jati ngala le hak ke leedi meden di fu o kabar mudon ana wembi himbe sabe lanygol o nyaw nango sanne sukabe joni wi'a jantor abibatullahi balde do ko me mbeta dossier de la semaine
nyaw boje yu honani nyaw ciudido nawdo sande tampindo koreji kewde le mali yu honani odo nene galle mo biddo musella
nene bam nyabija ba foka
ko sumi bam suka o yoram o wi'an kan tiagal mako ana nawam o mo jogi tiddalaji do bangal hibbude mede gondi sawru demoka ledde de ana wam jafu de majidu jalizo o kana tiidi sanne tati ko min gadi ko tam kuina chapantati itti hore amin didi goddi do na heddi wadede sa hawrintini fu idum wara uina debbe
sabbo
o tampere sukabe jongale fuf e tawede nyawboje na yeba ibrahim dambele hore fedde nyawbe hopital ponge monisi golle kon wadede kon fandi
l'association n'a pas de
walde amende wala bawde walude yimbel nyawbe ko min baye wadde ni woni habadi yalla jalis o ka e be ke wadirda dum mere
de façon gratuite
docteur bori traoré pédiatre à l'hôpital gabriel touré woyti ke nyawno tampini payko ko docteur no inni mawbe be nawu payko mabbe ko ko labtani sibe ii payko ko nyawni dar mabbe no tidi
le nombre
d'adu sukabe be nyawbo e nangata na wondi beeda san sukabe mbaro dub jeegoyom be bubal nawngal nangata san ko heewi mu en fu nyawbo e do ana way nangude do en dum sabi so miden kaltana sarabe tinno naba suka o docteur wakati fu so be tayki ke yeso mudum ana buiti pete so immike nadu so wom puje dibe jie joomu juude mudum be tinno be naba dum docteur ore no yaawi
impossible
professeur samake mangara mo lobitani fusen dawdi kay mo wi sababu o nawnaaji dino duudi mo waji ke hono sakkarde nyawnaare nde
sababuji odo nyawka ana heewi san yoga e majji ana hebe sabi nyanduna du yardu goddi tawam sabi ko joom resata kibbe mudum fa boya tawa wala to yaltira jabati du ana wawi sifede fa keban dentoda yude odo nyawka kina tawa ko nyamata fu an labi jarandiyam fa heewi kuri fu wakati wulare tawa du ada hayba hore madara yotto doktoroore wakati fu fa jawtoda
yalla hadde o nyawnande tusukabe docteur bebe inni himbe famine be ha dun suudu docteur
sakirabe wattu no nangindire juude ni den holtinde wiidata no do mba hebude di kabaruji fu na holude mi ko hokkitinde holude mi ko ne hakkilaji mo no sinno noddi numero 76 98 56 56 kede hada do sey yotene waran jukkininde
jo tamani halaji malifu
sakiraabe heɗotoɓe studio tamani fuɗɗude ardinaire nayyi lewru uttu daratonu ndu heejoji studio tamani gartan heure goto fuɗɗude 17h yaade 18h heure goto mo keɓaton leymun kabaruji kewɗi nafoji on heure goto mo leymun kabaruji le ɗemle joyyi ɗe yontere fuu magasine goto yontere fuu haalude mawnde nde wootere yewtere humaninde neɗɗaku faabodiren talatare e alalbaare fuu lobde tamani aljumaare fuu studio tamani haalaji mali fuu
Jo tamani halaji malifu
sakiraɓe oɗon andi feddeɓe noddirta mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge kañum wonno fedde ɓurde fuu mawnude banggal darnade ɓeygu adamako na neɗɗako ley adnaru ndu fa ɓeydude ɗen faamu dow kabaru golleji kewɗi ɗi ɓe gatta dow darnade neɗɗako na ɓeygu adamako anni ko imirana kilu mayga waɗni en dow kabaru mon
croix rouge malien ana faabo yimɓele ɓe ko yaawi ko nayiri banggal cafaje ndeɗo fedde ne faabo dow himme e yurmede eɓe balla yimɓele ɓe kasaraji kammu yetti yoga e golleji mabɓe du yo wallude yimɓele ɓe gala sembe faabade laamuji ley crédiuji kañe wallude baali société civile en nuhu mayga secrétaire général fedde croix rouge malien o wirfitiki yoga e golleji mabɓe ɗi
par exemple le domaine de la santé
misalu ko fawi dow kabaru cellal meɗen gaɗa immadaraji taranade cellal inniraɓe e sukaɓe meɗen darano du sakkade e haybude ñawuji do wadde immadaraji notade ko yaawi meɗen darano du cellal jalleñi ko fawi dow kabaru lanidaji e sakkade kasaraji meɗen gaɗa immadaraji kewɗi jaabade ko yaawi sakkade ɗi kasaraji
aux effets de ces catastrophes là
CICR yoga e fanaji mabɓe yo haybude yimɓele ɓe torraji yetti ana fammina jamare nde du no haqqeji ɓingu adamako worri so basiji immiki kanko madame Koulibaly Kani Elizabeth Sogoba jottino kabaruji le fedde CICR nde o yimɓele ɓe basiji yetti kañe ɓe torraji yetti eɓe kuncina ɗum en hoore iɗum e golleji mabɓe ɗi
de ce fait
ndennon miɗen faaba galleji ɗi torraji yettike e hokkude ɓe guure kañi wallude dun ndemoɓe e duroɓe faɓe darano koƴe mabɓe miɗen faaba dun cuuɗi dokotoroji e hokkude ɓe safaje kaake gollirɗe kañi janginde dokotoro en
madame Koulibaly Kani Elizabeth Sogoba wi yoga e faaba muyo o yo sawrude yimɓele barumɓe ley basiji kañi e faabade yimɓele loƴaɓe caggal muɗum du CICR ana faabo yimɓele ɓe ko nayiri banggal asude ɓulli mawɗi kañi e satoji nokkule ɗo basiji immi
Nous aidons les personnes
miɗen balla yimɓele barmiɓe e yimɓele looƴaɓe noɓe kaani heɓɓude safaje miɗen faabiroɓe koyɗe e juuɗe manaje noɓe kaani ɓornade ɗum miɗe asa ɓulli miɗen darna duna chatugaji yalla yimɓele ɓe torraji yettike anan keɓa jiyam cennuɗa
le on ɗo wattu fedde somagep nde holliti wiide CICR faabiki ɗum no hani hokkirde ndiyam yimɓele wonɓe kidal gawo segu e motti kanko Kalifa Cisse goto e laamiɗo fedde somagep nde o wi oɗo faaba muye latiki sababu so moƴƴintini satuji kewɗi ɓe ɓeyiddu hokkude jamare nde ndiyam
les cercles de bancas immadaraji kewɗi gaɗa le majji ana hen moƴƴingol courant ngaji keɓirteɗi e nangue no ndiyam heɓirte hono muɗum waɗama du le laamu koro kañum du keɓuɗo courant ngaji keɓirteɗi e nangue do ɓeydinde ɗum ɓen sembe fa keɓa ndiyam duwansa du faabogoji gaɗama ko fawi du kabar moƴƴingol forage ngaji CICR faabireke kaake hono ɗi faabogoji ana jokkini le région
Ségou
Kalifa Cisse ɓeydi le hen du wiide ɓe ɓeydi ande yimɓele wonɓe le kiriduji ɗi no kani hokkirde ndiyam
ils ont pris en charge les
ɓe daraneke jang janginde gollidibe amen daranibe golleji mudun le region motti remobe hebbe wonbe le wuddu e saha leedi ndi daranama janginede
de pri en charge
wana dun tan ndedo fedde na faabo jalli ni gondi ton bi ngala bawde ko nayri bangal bibbe jalo kanye ko kani remirde be do kibu dido faaba muya jetti fedde croix rouge sanne alsuna sise kanyu lami fedde no dete tila nokko no dete kabara tumbutu o hali kudo nafi sanne do bantare robe kanye sukabe region o
la pire faaba sincere latike sababu miden golla idum walla minno yobude fecce men yobude jande sukabe amen wailtinde kulleji nako muintinde di fagasa yalla mide heba hen nafa hande mide ndema miden chotta mide keba hen dun nafa idum yaltina minna e jodaade mere mere li sudu soni worbe njey golle mine rewbe duno miden jalta yaade gese mine pelle rewbe miden rema koy didi le hitane dungu e ciidu
bedo yimbe kebbe dido nafaaji fu hala wota ka kalta an jeli fedde no dete mouvement croix rouge nde jukkito golleji mudun le mali fuf.